party. A real studio. Feel this.
Shakira ulienda wapi? Roho yangu na kutamani. Kutoka kweli ulienda. Roho yangu na kufikiri. Shakira ulienda wapi? Roho yangu na kutamani. Kutoka kweli ulienda. Roho yangu na kufikiri.
Wadao mpuliro muliro Ombura honyowe ni nduwara Otaro humariti nyibuka Sitadani sweetie banana At least we live for together Sitadani sweetie banana At least we live for together
Shakira ulienda wapi Roho yangu na kutamani Kutoka kweli ulienda Roho yangu na kufikiri Shakira ulienda wapi Roho
Kwangu nyumbani na kuomba penzi urudi Unaelewa hali zangu na kugonjwa ndani moyoni Komando mubaya sana, nyimbo nzuri ni kuimbie Leo pati ya tari sana, nyimbo nzuri ni kuimbie
Shakira ulienda wapi, roho yangu na kutamani Kutoka kweli ulienda, roho yangu na kufikiri Shakira ulienda wapi, roho yangu na kutamani Kutoka kweli ulienda, roho yangu na kufikiri
Wenda landani na buhundi, hakiri mbona mkutwaleyo Mkujakasi dia wangi, mbeira zawezi nyumira Sweetadani sweet banana, at least we live for together Sweetadani sweet banana, at least we live for together
Roho yangu na kutamani Kutoka kweli ulienda